Mamba.
Zara boy, pass me the weed up. I said some real shit, nigga.
Esconde boy, call me number one. Parece ahí. Nilishindwa ata salimia. Nikiitwa kama sijasikia. Cause I'm in love with you. Ndugu marafiki wakaninunia. Wakasema eti najisikia. Cause I'm in love with you. I just won't call away. I'll be on my way. Nilecha kila kitu nikufuate way. Even far away, to me was okay. Cause I'm in love with you. Oh no, funny how you never see us. And you never consider. You put yourself to the highest speed. Cause I'm in love with you.
Anxiety, pressure lini panda kichwani. Yeti unaniacha ndani. Yevi ulinyo na nani baby. Nimesulenda imeshinikana.
Imeshinikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshinikana.
Kulazimisha mapenzi na we.
Imeshinikana.
Acha wajaribu wengine.
Imeshinikana.
Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, once again. Lengo langu lilikuwa kuchezea mwili. Kisha unipe mapenzi ya kikatiri. Japo nilivumilia nilisubiri. Japo nilikupea kuto mara mbili. Ni wazi nimekiri. Nimeshindwa kabisa kukubadili. Acha nipumzishe kiwiliwili. Haya mapenzi kara. Dia moyo uliuendesha. Gambio za piki piki. Ukanikataza niswe na jama. Nikavunja ura.